I got my voice ain't real, kamikaze. Talk I sing it down, hadi kiji la da. Hili go money atari go afya.
Nidekezo na nirusha bro, haya mapenzi ya peleke slow. Tena muda mwingine sezi sema no. Love the show, unazo nipa what the soul. Unajua chakula gani ukipika mina enjoy. Nguo gani ukivaa mina fry. Nikiwa nawe muda wote na jidai. Na kama siku inapita bila weki zai zai. Unajua kuni handle. Na kila leo na niongeze upendo. Unanyopa dose mana. Na lewa na mapenzi cheesy.
Ana utamu wa chocolate, ananifanya simchoke. Mimi mapenzi yangu na yake kila time tuko wote. Ana utamu wa chocolate, ananifanya simchoke. Mimi mapenzi yangu na yake kila time tuko wote. Anajua kunidikiza na mimi hapa nina mchombeza. Anajua kunidikiza.
Kama mtoto na yale mapenzi na nipa moto moto. Kini yacha na weza geuka mento. Mahaba na yonipa kikata na kufa kesho. Hey shorty you're so special. Nikiwa na we mina his temptations. Kiwa mbali mina misile michezo na nanifanya minisake toka ghetto. Ujikunu na kasiriko ya fundisho. Na jisika mwana ume mwenye bahati kabisa. Na vilo na ladha ya utamu kama chocolate. Nidekeze nidekeze tu baby. Yogeze ndoza chocolate.
Ana utamu wa chocolate. Ana nifanya simchoke. Mimi mapenzi yangu na yake kila time tuko wote. Ana utamu wa chocolate. Ana nifanya simchoke. Mimi mapenzi yangu na yake kila time tuko wote. Anajua kunidikiza na mimi hapa nina mchombeza. Anajua kunidikiza na mimi hapa nina mchombeza.
Dekeza kama mtoto. Na yale mapenzi na nipa moto moto. Kini yacha na weza geuka mento. Mahaba na yonipa kikata na kufa kesho. Tete kunidekeza dekeza kama mtoto. Na yale mapenzi na nipa moto moto. Kini yacha na weza geuka mento. Mahaba na yonipa kikata na kufa kesho. Yeah, it's your kid so I really get a kamikaze. I got my boy shadow bar on this one. Kupoza fest to body of me. Kamikaze. Sambamba na chombe chombe baby. Unajua nini? Tumeimba sana hadi uso unauma mzazi. Sura inauma ile baya.